Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngoFebruary 16 ukuya ku-22. Ukubhekana nokuphela kwalelizwe elidala sindawonye. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi singamalungu elinye nelinye. Efesu 4:25. Ungaphendula kanjani? Ikuphi ukuthambekela intsha ukudingeka ilwe nakho futhi ngani? Kungani kudingeka sihlanganiswe ndawonye ngobunye? Ungabonisa kanjani ukuthi nawe ufisa ukuba phakathi kwalabo abangamalungu elinye nelinye? Isigaba 1 no-2, umbuzo. Yini uNkulunkulu ayifunela abakhulekeli bakhe, abasha nabadala? Ingabe usemusha? Uma kunjalo, qiniseka ukuthi waziswa kakhulu njengelungu lebandla likaJehova lomhlaba wonke. Emazweni amaningi, intsha yakhe isibalo esikhulu sabantu ababhabhathizwayo. Akuve kukhuthaza ukubona intsha eningi kangaka izihlanganisa nalabo abaye banquma ukukhonza uJehova. Njengosemusha, uyakujabulela yini ukuba phakathi kwenye intsha? Cishe kunjalo. Sithola injabulo ethile lapho sizithokozisa nontanga. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi sibasha noma sibadala, ukuthi sinesizinda esinjani, uNkulunkulu ufuna simkhulekele ngobunye. Umpostoli Paul waloba ukuthi intando kaNkulunkulu yokuba zonke izinhlobo zabantu zisindiswe futhi zifinyelelwe olwazini olunembile lweqiniso. Eyokuqala kuTimoteyu isahluko 2:3-4. Isambulo 7:9 sichaza abakhuleli bakaNkulunkulu ngokuthi baphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi. Isigaba 3-4, umbuzo. A. Imuphi umoya ovamile entsheneningi yanamuhla? B. Isiphi isimo sengqondo esivumelana neyabaseFesu 4:25? Yeka umahluko khona phakathi kwezinceku zikaJehova ezisencane nentsha yalelizwe. Intsha eningi engamkhonzi uJehova iphila ukuphila kobugovu, igxila kuphela kulokho ekufunayo. Abacwaningi abathile bayibiza ngokuthi isizukulwane sikamina. Ibonisa ngendlela ekhuluma negqoka ngayo ukuthi babukela phansi abantu abadala kunayo, ebabheka njengabayisidala. Lo moya ukuyo yonke indawo. Kungakho izinceku zikaJehova ezisencane zithola ukuthi kudingeka ukuzikhandla ngempela ukuze ziwugweme futhi zamukele umbono kaNkulunkulu. Ngisho nasekhulwini lokuqala, uPawulu wakubona kudingekile ukukhuthaza ekholwa nabo ukuba bagweme umoya manje osebenza emadodaneni okungalaleli abake bahamba kuwo. EyabaseFesu 2:1-3 ifundeka kanje. Ngaphezu kwalokho, inina uNkulunkulu aniphilisile nakuba nanifile eziphambekweni nasezoneni zenu enake nahamba kuzo ngokwesimiso sezinto salelizwe, ngokombusi wegunya lomoya, umoya manje osebenza emadodaneni okungalaleli. Yebo, phakathi kwabo, nathi sonke sake saziphatha ngokuvumelana nezifiso zenyama yethu. Senza izinto ezithandwa inyama nemicabango, futhi ngokwemvelo, sasingabantwana bolaka, njengoba nje benjalo bonke abanye. Kumelwe inconywe intsha esibonayo isidingo sokugwema lo moya nesokusebenza ngobunye nabo bonke abafowabo. Isimo sengqondo esinjalo sivumelana namazwi kaPaul athi singamalungu elinye nelinye, Efesu 4:25. Njengoba sisondele ekupheleni kwalelizwe elidala, ukusebenza ndawonye ngobunye kuyoba yinto ebaluleke ngokwengeziwe. Ake sicabange lizibonele ezimbalwa eziseBhayibhelini ezosiza ukuba sisiqonde isidingo sokunamathelana sokuba nobunye. Banamathelana. Isigaba 5 no-6, umbuzo. Isiphi isifundo mayelana nokunamathelana esobala endabeni kaLoti namadodakazi akhe? Esikhathini esidlule, uJehova wayekujabulela ukuvikela abantu bakhe lapho besizana ngobunye ezikhathini zosizi. Izinceku zikaNkulunkulu zanamuhla, ezincane nezindala, zingafunda ezibonelweni eziseBhayibhelini. Esinye sazo siphathelene noLoti. ULoti nomndeni wakhe babesengozini ngoba iSodoma, umuzi ababehlala kuwo, lalizobhujiswa. Izingelosi zikaNkulunkulu zagqugquzela uLoti ukuba aphume futhi abalekele esifundeni sezintaba, zathi, "Baleka usindise umphefumulo wakho." Genesis 19:12-22. ULoti walalela futhi amadodakazi akhe amabili abambisana naye baphuma kulowo muzi. Kuyadabukisa ukuthi abanye abasondelene nabo abazange balalele. Ezinsizweni ezazithembisene umshado namadodakazi kaLoti, leli khehla labonakala njengomuntu ontelayo. Lokho kwazilahlekisela ngokuphila kwazo. Kwasinda kuphela uLoti namadodakazi akhe anamathela kuye. Isigaba 7. Umbuzo. UJehova wabasiza kanjani laba ababonisa umoya wobunye ngesikhathi ama-Israyeli ephuma eGibhithe? Cabangela esinye isibonelo. Ngesikhathi ama-Israyeli ephuma eGibhithe, awaphumanga njengamaqembu azimele. Iqembu ngalinye lizihambela ngendlela yalo. Nangesikhathi uMose lulela isandla sakhe phezu kolwandle futhi uJehova elihlukanisa, uMose akazange awele yedwa noma nama-Israyeli ambalwa. Kunalokho, lonke ibandla lawela ngesivikelo sikaJehova. Abonisa umoya wobunye futhi ayehamba neqembu elikhulu eliyingxubevange labangewona ama-Israyeli elakhetha ukuchema nawo. Asikwazi ukucabanga ukuthi kwakungaba nabantu abambalwa, mhlawumbe iqembu lentsha elalingahamba lodwa lizikhethela indlela eliyibona ingcono. Ukwenza kanjalo kwakungeke yini kube okungenangqondo futhi kulilahlekisele ngesivikelo sikaJehova? Isigaba 8. Umbuzo. Ngosuku lukaJehoshafati, abantu bakaNkulunkulu babonisa kanjani ukuthi banobunye? Ngosuku lwenkosi uJehoshafati, abantu bakaNkulunkulu babhekana nesitha esesabekayo, isixuku esikhulu esivela ezindaweni ezizungezile. Esibili iZikronike isahluko 20:1-2. Kuyancomeka ukuthi izinceku zikaNkulunkulu azizange zizame ukunqoba isitha ngamandla azo. Kunalokho, zaphendukela kuJehova. Esibili iZikronike isahluko 20:3-4 ifundeka kanje. UJehoshafati wesaba futhi wazimisela ukubafuna uJehova. Ngakho wamemezela ukuba uJuda wonke azile ukudla. Ekugcineni, abakwaJuda baqoqana ukuze babuze uJehova. Yebo, beza bevela kuyo yonke imizi yakwaJuda bezobuza uJehova. Azizange futhi ziphendukele kuJehova ngabanye, ngendlela omunye nomunye ayibona noma ezizwa ngayo. Ukulandisa kweBhayibheli kuyasitshela. Bonke abakwaJuda babemi phambi kukaJehova, ngisho nabancane babo, omkabo namadodana abo. Esibili iZikronike isahluko 20:13. Abancane nabadala bakulwela ndawonye ukulandela isiqondiso sikaJehova ngokholo, futhi uJehova wabavikela esitheni sabo. Akusona yini lesi sibonelo esihle sendlela izinceku zikaNkulunkulu okufanele zibhekane ngayo nezinselele? Isigaba 9. Umbuzo. Yini esingayifunda ngobunye ezenzweni nasesimeni sengqondo samaKristu okuqala? AmaKristu okuqala nawo ayiphawuleka ngokusebenza ndawonye. Ngokwesibonelo, ngemva kokuba amaJuda namaproselita amaningi ebengamaKristu azinikele ekufundiseni kwabapostoli nasekwabelaneni izinto ekudleni nasemthandazweni. Izenzo 2 verse 42. Lobu bunye babonakala ngokukhethekile phakathi nokushushiswa ngesikhathi ayidingana ngaso kakhulu. Awuvumi yini ukuthi kubalulekile ukusebenza ndawonye phakathi nezikhathi ezibucayi? Ibani nobunye njengoba usuku kaJehova lisondela. Isigaba 10. Umbuzo. Kunini lapho ubunye bobaluleka nakakhulu khona? Enye yezinkathi ezinzima kakhulu emlandweni wabantu iyasondela. Umprofeti uJoel uyichaza njengosuku lobumnyama nolwesigayegaye. Kuyoba isikhathi sokuba abantu bakaNkulunkulu babe nobunye. Khumbula amazwi kaJesu. Yonke imibuso ehlukene phakathi iyachitheka. Matthew 12 verse 25. Isigaba 11. Umbuzo. Ikuphi ukuqhathaniso kusencwadini yeHubo 122 verse 3 no 4 okungasebenza kubantu bakaNkulunkulu namuhla? Phakathi naleso sikhathi esizayo esiyoba nzima kulesi simiso, kuyodingeka sibe nobunye ngempela. Ubunye obungokomoya okuyodingeka sibe nabo phakathi kwethu bungafaniswa nokusondelana okungokoqobo kwezindlu zaseJerusalema lasendulo. Lezo zindlu zazakhiwe zasondelana kakhulu, kangangokuba umhubi uchaza iJerusalema njengomuzi ohlanganiswe ndawonye ngobunye. Lokho kusondelana kwakwenza izakhamuzi zikwazi ukusizana nokuvikelana. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa kwalezo zindlu zisondelane kungafanekisela kahle ubunye obungokomoya besizwe sonke, lapho zonke izizwe zikaJah zazibuthene ukuze zimkhulekele. Ihubo 122 verse 3 no 4 lifundeka kanje. IJerusalema yilo elakhiwe njengomuzi ohlanganiswe ndawonye ngobunye. Izizwe ezikhuphukele kuwo, izizwe zikaJah, njengesikhumbuzo ku-Israyeli ukuba ziyobonga igama likaJehova. Nathi ngendlela efanayo siyakudinga ukuhlanganiswa ndawonye ngobunye, manje nasezinsukwini ezibucayi eziseza. Isigaba 12. Umbuzo. Yini ezosisiza sisinde ekuhlaselweni okuzayo kwabantu bakaNkulunkulu? Kungani ukuhlanganiswa kwethu ndawonye ngobunye kuyobaluleka kangaka ngaleso sikhathi? Isiprofethi esikuHezekiyeli isahluko 38 sikhuluma ngokuhlasela kaGogi wezwe lakwamaGogi abantu bakaNkulunkulu. Kuyobe kungesona isikhathi sokuvumela noma yini ukuba isihlukanise. Ngokuqinisekile, ngeke silifune ezweni usizo. Kunalokho, siyofuna ukunamathela kubafowethu. Yiqiniso, asinakusinda ngenxa nje yokuthi siyingxenye yeqembu. Ngaleso sikhathi sosizi, uJehova nendodana yakhe bayovikela laba babiza igama likaJehova. Nokho, ingabe kunengqondo ukucabanga ukuthi laba bangazange babulondoloze ubunye nomhlambe kaNkulunkulu, abadukile, bayosinda? Isigaba 13. Umbuzo. Intsha eyesaba uNkulunkulu ingafunda ziphi izifundo kulokho esesixoxe ngakho kuze kube manje? Akucaci yini ukuthi akuphusile ukulandela izindlela zentsha ezihlukanisayo efuna ukuziphilela yodwa? Sisondela esikhathini esizodingana ngempela kuso. Lokho kubhekisele kithi sonke abasha nabadala. Yebo, manje isikhathi sokufunda ukusebenza ndawonye nokuhlakulela ubunye obuzosisiza kakhulu ezinsukwini ezizayo. Singamalungu elinye nelinye. Isigaba 14 no 15. Umbuzo. A. Namuhla uJehova uqeqesha abasha nabadala ngayiphi injongo? B. Yisiphi iseluleko uJehova asinikeza sona ukuze asikhuthaze ukuba sibe nobunye? UJehova usiza ukuba simkhonze silinganisene ihlombe nehlombe. Usiqeqeshela ukuba sifanelekele injongo yakhe yaphakade. Ihlanganisane. Injongo yakhe iwukubabuthele ndawonye zonke izinto kuKristu. Eyabase Efesu 1 verse 9 no 10 ifundeka kanje. Ngenxa yokuthi wasazisa imfihlo engcwele yentando yakhe. Kuvumelana nentando yakhe ayijongile kuye ngokwakhe ukuba kube nesimiso sokuqondisa lapho kugcwala isilinganiso sezikhathi ezimisiwe okuwukuthi ukuphinde abuthele ndawonye zonke izinto kuKristu, izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni, yebo kuye. Yebo, ufuna ukuhlanganisa zonke izidalwa ezithandayo ezulwini nasemhlabeni, zibe nobunye, futhi uzophumelela ukukwenza lokhu. Ingabe lokho kuyakusiza njengomuntu osemusha ukuba ubone ukuthi kudinga ukusebenza ngobunye nenhlangano kaJehova? Kwamanje, uJehova usifundisa ukuba sibe nobunye, ngenjongo ukuba sibe nobunye phakade. Imbhalo isitshela ngokuphindaphindi ukuba sinakekelane ngokufanayo, sithandane omunye nomunye. Siqhubeke siduduzana futhi sakhane. UJehova uyazi ukuthi amaKristu awaphelele futhi lokhu kungakwenza kube yinselelo ukuba nobunye. Ngakho kudingeka silwele ukuthethelelana ngokukhululekile. Isigaba 16 no-17, umbuzo. A. Iyiphi enye injongo yemhlangano yobuKristu? B. Intsha ingafundani esibonelweni sikaJesu lapho esemusha? UJehova ubuya silungiselela imhlangano yobuKristu ukuze asisize sifunde ukunamathelana. Sekukaningi sifunda isikhuthazo esikuya amaHebheru 10 verse 24 no-25. Enye injongo yale mhlangano ukuba sicabangelane ukuze sivuselelane uthando nemisebenzi emihle. Nokho kuyaphawuleka ukuthi le mhlangano ilungiselelwe ngenjongo yokuba sikhuthazane futhi kakhulu njengoba sibona usuku lusondela. Lapho esemusha, uJesu wabeka isibonelo esihle sokwazisa la malungiselelo. Ngesikhathi eneminyaka engu-12, waya nabazali bakhe embuthanweni omkhulu ngokomoya. Kwaba nesikhathi lapho bamfuna bangamthola, hayi ngoba ayezule nabanye abantwana. Kunalokho, uJosefa noMaria bamthola ethempelini exoxa nabafundisi ngezinto ezingokomoya. Isigaba 18, umbuzo. Imthandazo yethu ingaba kanjani nomthelela ebunyeni? Ngaphezu kokuhlakulela uthando ngomunye nomunye, nokusebenzisa imihlangano yobuKristu ekuqiniseni isibopho sobunye, singathandazelana. Ukuzisho ngokuqondile izinto esizicelela abafowethu kuJehova, kusikhumbuza ukuthi kudingeka sikhathalelane. Leza kuzona izinto ezingenziwa futhi okufanele zenziwe amaKristu amadala kuphela. Uma usemusha, ingabe uyawasebenzisa la mathuba ukuze wakhe isibopho esiqinile nomndeni wakini ongokomoya? Ukwenza kanjalo kungakusiza ukuba uqiniseke ukuthi lapho lelizwe lidala libhujiswa, ungatholakali uzihlanganise nalo. Ukubonisa ukuthi singamalungu elinye nelinye. Isigaba 19 kuya ku-21. Umbuzo. A. Iyiphi indlela evelele esibonisa ngayo ukuthi singamalungu elinye nelinye? Nikeza izibonelo. B. Isiphi isifundo osithola endleleni abazalwana abathile abasabela ngayo lapho kwenzeke izinhlekelele? Abantu bakaJehova sebephila ngokuvumelana nesimiso esikuya abaseRoma 12 verse 5. Singamalungu elinye nelinye. Singabona ubufakazi balokho lapho kugadla izinhlekelele. NgoDisemba 2011, isiphepho sabangela izikhukhula ezinkulu esiqhingeni saseMindanao ePhilippines. Ngobusuku obodwa, izindlu ezingaphezu ka-40,000 zagcwala amanzi, okuhlanganisa neziningi zabafowethu. Nokho ihhovisi legatsha libika ukuthi abazalwane bakwezinye izindawo babethumela izinto zokusiza ngisho nangaphambi kokuba amakomiti okusiza ngezikhathi zezinhlekelele aqala ukusebenza. Ngokufanayo, ngesikhathi ukuzamazama komhlaba okukhulu okwahambisana netsunami kugadla empumalanga eJapan, abafowethu nodadewethu abaningi balahlekelwa kakhulu. Abanye basala bengenalutho nhlobo. UYoshiko omuzi wakhe wacekeleka phansi, wayehlala endaweni eqhele ngamakhilomitha angaba ngu-40 ukusuka eholo lombuso. Uyabika. Samangala lapho kamuva sizwa ukuthi umboniso wesifunda, osaziwa ngokuthi umboniso wesigodi, wafika ngosuku lwangemva kokuzamazama komhlaba, ehamba nomunye umzalwane bezosibheka. Emomotheka kakhulu uyanezela. Sakwazisa ngempela ukubona izidingo zethu ezingokomoya, zinakekelwa kahle kakhulu ngebandla. Ngaphezu kwalokho, saphiwa amajazi, izicathulo, izikhwama, namaphijama. Elinye ilungu lekomiti yokusiza lithi, abazalwane kulo lonke laseJapane babe munye, bezama ukusizana. Abanye abazalwane beza, bezosiza, bevela kude le e-United States. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bebahamba ibanga elide kangaka, bathi, simunya nabafethu baseJapane futhi badinga usizo. Awuziqhenyi yini ngoba ingxenye yenhlangano ewakhathalela kangaka amalungu ayo? Ungaqiniseka ngokuthi uJehova akeve ejabula ngokubona umoya onjalo wobunye. Ukuba nalowo moya manje kuzosisiza sikwazi ukubhekana ngobunye nezinsiza eziseza. Ngisho noma kungenzeka sihlukaniswe nabafethu bakwezinye izingxenye zomhlaba. Eqinisweni lo moya uyasiqeqesha ukuze sikwazi ukubhekana nobunzima, okungenzeka kakhulu sihlangabezane nabo, njengoba lesi simiso esidala sohloka. UFumiko, owakhahlanyezwa isiphepho eJapan, uthi, ukuphela kuseduze kakhulu. Kudingeka siqhubeke sisiza abafowethu njengoba sibheke phambili, esikhathini lapho zingeke sisaba khona izinhlekelele. Isigaba 22, umbuzo. Ubunye bobuKristu bungaba nayiphi inzuzo ehlala njalo? Abasha nabadala, abafunda ukuphishayela ubunye manje, empeleni bazilungiselela ukusinda ekupheleni kwalelizwe elibi nelingenabo ubunye. Njengasezikhathini ezedlule, uNkulunkulu wethu uzobakhulula abantu bakhe. Hlale ukhumbula ukuthi ungaba phakathi kwalabo bantu abakhululiwe uma ulwela ukuba ingxenye yabantu bakaNkulunkulu abanobunye. Siyosizwa nawukujulisa ukwazisa kwethu ngalokho esesikutholile. Isihloko esilandelayo sizoxoxa ngale ndaba. Ungaphendula kanjani? Ikuphi ukuthambekela intsha okudingeka ilwe nakho? Futhi ngani? Kungani kudingeka sihlanganise ndawonye ngobunye? Ungabonisa kanjani ukuthi nawe ufisa ukuba phakathi kwalabo abangamalungu elinye nelinye? Sesiphelile isihloko.